mfumu David inani mfumu ya ntengo wapatari fwa ida ukonzekera nditu kama ngidwe ka kachisi wa Mulungu ana ukonzekera kuopya ada ukonzekera motani nkani yonse ili mu 1 chapter 22 tiambira pa verse 10 pomwe dinalekeza mprogramu ya pita ija amene atitsogolere kusantula gawo lokondweswa kwambiri ngati meneli la chilimbikitso ndi mbale Osman Chiramanda amene ndi mphunzitsi wathu mprogramu iyi nayu
Moni moni wakumamba kwa inu wakondedwa anzanga pa ulendo. Taonani lero. Talandia chifundo cha Mulungu. Popeza inu ndi ine tili ndi mwayi. Woti tiendele solimodzi pa ulendo uno. Tsono tiye ntiambe kuona mau ampa Matei 12 verse 33. Amena akuti. Ukakuoma ntengo, chipatsu chake chomwe chikoma. Ukaipa ntengo, chipatsu chake chomwe chiipa. Pakuti ndi chipatso chake ntengo udziwika. Ndipo lero tipitiliza kusantula 1:22, verse 10 mpaka 23:32. Mene tiwoneza kukonzekera kwa zipangizo za kachisi ndi kusonkhanitsa alevi kuti adzatumikile ndi kuimba mkachisi. Chapter 22 verse 10. Iyeyu adzamangira dzina langa nyumba. Iyeyu adzakhala mwana wanga. Ndi ine ndidzakhala atate wake, ndipo ndidzakhazikitsa mpando wa chifumu wa ufumu wake pa Israeli kosalekeza. Nkhani imene ili mundima ino, ndiyakuti Davide waitanitsa mwana wake Solomo, ndipo akumuuza ndi kumulimbikitsa kuti adzipereke ku ntchito yomanga nyumba ya Yehova. Ndi akumuuza kuti chinali cholinga chake kuti amange nyumba imeneyi, koma sadamulole Yehova kutero. Popeza anali munthu wa magazi mmacha. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Palibe chinthu chachikulu koposa kulimbikitsa ndi kuzindikira kuti munasankhidwa kutumikira Yehova. Ndikunena chimene chifukwa chakuti munthu amakhala ndi mtendere pogwira ntchito ya Yehova. Mwanjira ine tikunena kuti Solomo anayenera kukhala ndi kuika maganizo ake ndi chuma chake chonse pa ntchito imene. Tere pachifukwa ichi Mulungu, wakonzeka, kupereka mpumulo kwa adani wake a Solomo akunja, ndi kupereka ntendele nyumba yake, kuti akozi kugwira bwino ntchito yake. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti, pamene Mulungu apereka ntendele, ama imbekeza kuti ntchito yake igwirika bwino. Tsono mama amenewa, ine ndikuona kuti, chinali cholimbikitsa, makamaka uyi Solomoni. Kuti achitile ulemu Yehova, popeza ndi amene walemekezeka poyamba, pomupatsa mwawi kuti amangire nyumba. Ndiye mwachifukwa chimenechi Mulungu naye akulowa mupangano kuti adzamanga ufumu wake pa mpando wa Davide. Tele tiphunzira kuti malonjezano a Mulungu kwa ife atifulumiza ndi kutilimbikitsa kumtumikira iye. Tsono ndifuna ndikumbutse inu kuti Davide sana thawe kuzotsatira za uchimo wake. Ndikunena mau awe chifukwa chakuti sana the kukwaniritsa kuchita zomwe iye amafuna makamaka pankhani yomanga nyumba ya Yehova. Mumomoso okondedwa, inu mukhoza kukhala mmodzi mwa anthu ambiri amene amafuna kuchita ntchito ina yake makamaka ya Mulungu. Koma simunaloledwe kutero. Iji ni chifukwa chakuti uchimo umene munachita kale moyo mwanu Mulungu akupereka bechilango. 11. Tsono mwana wanga, Yehova akhale nawe, nulemelele, numange nyumba ya Yehova Mulungu wako monga ananena za iwe. Pano Davide akupereka pemphero lomufunira zabwino Solomoni pamene atenga udindo womanga kachisi. Mwonga maula mulilo wa Yehova. Ndiye pamene akumufunira zabwino, tikuona sokuti akumulimbikitsa kugwira ntchito imene ndi mtima wose komaso molimbika. Davide akuchita izi chifukwa mwana wake Solomon ndi amene anakulira nyumba yachifumu ndi moyo wofewa. Kusiyana ndi atate wake Davide amene anakulira kutengo, kubusa komaso kumenya nkhondo. Ndiye mwazo sezi zikuchitikazi tikuona kuti Solomoni ndi amene akudye zipatso za ulamuliro wa Davide atate wake. Chinthu ichi ndi chimene adanenapo Ambuye Yesu pa Yohane 4:38. Iwo adati, ine ndinatuma inu kukamwera chimene simunagwirirapo ntchito. Ena anagwira ntchito ndipo inu mwalowa ntchito yawo. Verse 12. Chokachi Yehova akupatse nzeru ndi luntha na akulangize za Israeli kuti asunge chilamulo cha Yehova Mulungu wako. Davide pano akulimbikitsa mwana wake kuti atsatire njira za Mulungu. Iye akufunisisa kuti Solomon akhale ndi chidziwitso chachifuniro cha Yehova. Pakutero Yehova adzakhazikitsa iye pa ulamuliro wa nzeru ndi mphamvu pa Israeli yense. Ndiye kuti izi ziteke, anayenera kukhala mchanjano ndi kusunga malamulo a Mulungu. Tsono mwina mukudabwa kuti chifukwa chani Davide akupereka malangizo onsewa? Yankho likuti Davide atate wake komanso Batiseba amayi wake anali akudziwa chofoka cha mwana wawo. Kufoka kwa kukulu ndi kumene Solomon anatenga atate wake makamaka kumbali yokwatira akasi. Tsono awa ndiwo malangizo amene akupereka Davide. Koma malangizo ya amake akupezeka mu chapter chotsiriza buku la miyambo. Wokondedwa anzanga paule, ine ndimadziwa komanso ndimakhulupira kuti inu mumadziwa zofoka za wana wanu. Koma funso likuti mumachitapo chiyani pa zofoka zawo? Kodi mumalangiza monga mamawa wa Mulungu? 13. Momwemo udzalemelera ukasamalira kuchita malemba ndi maweruzo amene Yehova analangiza Mose za Israeli. Limbikatu, nulimbike mtima, usaope, usade mtima. Tsono Davide anadziwa kuti Solomon akhoza kukhala ndi nkhawa popeza anali wofoka mmaganizo. Ichi ndi chifukwa chake akumulimbikitsa kuti akhale wamphamvu ndi wolimbika mtima. Tsopano Davide akuona kuti imfa ikudza moyo wake. Imfa ndi chinthu chimene anakhazikitsa Mulungu. Mwakutero munthu aliyense akuyembekeza kulowa mu imfa. Sizitengera kukhala wosauka kaya wolemera, kapena kukhala kapolo kaya mfumu. Sizitengera kukhala mzungu kaya munthu wakuda. Munthu aliyense adzalowa mu imfa basi. Tsono mwaganizo limeneli, Davide anali kulingalira kuti mwana wake Solomon adzakhumudwa ndi kutaya mtima chifukwa cha imfa yake. Koma pamene adzakhazikitsa moyo wake pa Yehova, tipeza kuti adzalandira nzeru, koma upangili, mphamvu, chitetezo ndi chithandizo china chilichonse. Anzanga, ndifuna kuti tiphunzirepo kanthu pano makamaka pa zimene akuchita Davide kulangiza mwana wake. Ndikunena mawu awa chifukwa makolo ena amachita monga ngati kuti adzakhala muyaya ndi wana wawo pamodzi. Kunena kuti makolo ena alibe upangiri wabwino kwa wana wawo ngakhale atazindikira kuti anawo akulakwitsa. Kodi ndinu kholo la mtundu wanji? Verse 14. Taona tsono mkuzuzika kwanga, ndinakonzeratu nyumba ya Yehova matalente zikwi zikwi a siliva ndi mkuwa ndi chitsulo osayesa kulemera kwake pakuti zidachulukadi. Mitengo yomwe ndi miyala ndakonzeratu nuwonjezereko. Davide akumuza Solomoni kuti sayenera kuzuzika kwambiri ndi njira yomanga kachisi popeza zipangizo zonse anakonzeratu. Taonani Davide anakonzekeratu kusonkhanitsa zipangizo zimenezi nthawi ya masautso ake imene inali nthawi yomanga ufumu wake. Davide akunena kuti anali kukonzekera pamene anali kumenya nkhondo ya adani wake amene ndi wakunja, komanso adani wake amene anali kumukira antundu wake. Komanso chinthu china chochititsa chidwi ndi chakuti Davide akunena kuti anali kukonzekera zakumanga nyumba ya Mulungu mnthawi ya umphawi wake, kutsimikiza kuti umphawi si chinthu chimene chikhoza kulepheretsa munthu kulandira Yesu komanso ngakhale kumtumikira. Awa ndiwo mawu amene Paulo analemba pa Aroma 8 verse 35. Pamene pali mawu akuti, adzatisiyanitsa ndani ndi chikondi cha Khristu? Msautso kodi, kapena kushinjika mtima, kapena kuzuza, kapena njala, kapena usiwa, kapena njala, kapena usiwa, kapena zoopsha, kapena lupanga kodi. Okondedwa anzanga paulendo, Yehova anaona ndi chidwi ganizo ili lomwe linali mu mtima wa David. Tele ichi ndi chifukwa chake David anali kutchulidwa kuti ndiye wapa mtima pake pa Mulungu. Mwina inu muli kufusa kuti kodi anachita chani David kuti akhale wapa mtima pa Mulungu? Yankho likuti David anali ndi chidwi kulemekeza komaso kuyika mtima wake kwambiri pa zinthu za uzimu kuoposa zinthu zina zonse. Anzanga, kodi inu mumafuna mutachita chani moyo wanu? Kapena tifunse kuti kodi chidwi chanu mumayika pa zinthu zanji? Taonani kuti achinyamata athu masiku ano alibe chidwi ndi moyo wawo wantsogolo. Ine ndikuona kuti pali chifukwa chimodzi chachikulu chakuti iwowa sanakulire moyo wa uzimu, kote kuti palibe gawo lina lililonse lomwe anatumikiramo popeza sakulira moyo wa uzimu, kapena kuti palibe chimene anaunikilidwa mabanja ngakhale so masukulu awo. Ine ndikuonanso kuti sukulu zambiri sizikuthandiza wana wathu popeza zilibe nkhawa ndi chidwi chophunzitsa chikhalidwe makamaka chikhalidwe chabwino kwa wana wathu. Komanso palibe njira yomwe inakhazikitsidwa yowatsogolera kuti anawo aziyika mtima wawo pa chinthu chimodzi chomwe iwo afuna adzakwanitse kuchita. Ine ndikunena mawu onsewa motsimikiza mtima komanso mopanda nkhawa chifukwa anawa saona chifukwa chokhalira ndi moyo. Tsono mwina inu mwakhala mukudzifunsa kuti kodi chifukwa chani pali mchitidwe wokonda kudzipa makamaka pakati pa achinyamata wathu? Chifukwa chani masiku ano achinyamata wathu akonda kumangoyendayenda popanda cholinga chenicheni moyo wawo? Tere yankho likuti mayi ndi bambo analephera, sukulu zathu zinalephera, komanso ngakhale mipingo yomwe inalephera. Tsono mwina mwafunsa kale kuti kodi nkhani iyi ikupita kuti? Pano ndachita chidwi ndi moyo wa David wokondedwa, amene akulangiza ndi kuwonetsa tsogolo labwino kwa mwana wake Solomo. Taona anakumuwuza kuti uyenera kumanga nyumba ya Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti David anali kumuwuza yankho la funso lakatekesima lomwe limati kodi cholinga chachikulu cha moyo wa munthu nchiyani? Ndipo yankho lake limati, cholinga chachikulu cha moyo wa munthu ndi kulambira Yehova ndi kukhala naye mchikondwelero chake nthawi yonse. Tsono yankho ili ndi limene latifikitsa pa mawu amene analonjeza Ambuye Yesu kuti wonse wokhulupirira Iye akhala ndi moyo kufikira nthawi yamuyaya. Ndiye Yesu pokhala Mulungu, chimene analonjeza adzachichita ndithu. Mwina pakali pano sitingadziwe chenicheni chomwe anatikonzera, koma tiyenera kukhala ndi chidwi pa chinthu chimenechi. Taonani Paulo pa Filipi 3 verse 14 akunena kuti ndilondetsa polekezerapo kutsatira mfupo wa maitanidwe akumwamba a Mulungu a mwa Khristu Yesu. Tsono mawu onsewa kungotsimikiza kuti Davide anali munthu wa mtima wokonda Mulungu popeza anakhazikitsa mtima wake pa Mulunguyo. Kodi ino mtima wanu munawukhazikitsa pa chiyani? 15. Ulina onso antchito ochuluka ofukula miyala ndi amisira amiyala ndi amitengo ndi amuna onse aluso akuchita ntchito zili zonse. Iyi ndi nkhani yomwe idachitika pa 1 Peter 22 verse 2, pomwe Davide analamulira kuti alendo onse okhala mdziko lake asonkhanitsidwe pamodzi ndi anthu onse aluso losiyanasiyana kuti agwire ntchito yomanga kachisi. Tsono Davide anakonzera kuti mfumu Hiramu ya ku Sidoni ndi Tulo ndi amene adzamanga mwakupereka zipangizo ndi luso lawo. 16. Golide ndi siliva ndi mkuwa ndi chitsulo nzosawerengeka, nyamuka, nuchite Yehova akhale nawe. Davide analangiza soka akalonga a Israeli athandize Solomo mwana wake ndi kuti, kodi Yehova Mulungu wanu sali nanu, sanakupulumutsani pambali ponse, pakuti anapereka nzika za mdziko mdzanja mwanga ndi dziko lagonjetsedwa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa anthu. Perekani tsono mtima ndi moyo wanu kufunafuna Yehova Mulungu wanu, ndipo nyamukani ndi kumanga malo opatulika a Yehova Mulungu wanu, kuti abwere nalo likasa la chipangano la Yehova ndi zipangizo zopatulika za Mulungu ku nyumba imene idzamangidwira dzina la Yehova. Tsono Davide atatha kulangiza mwana wake Solomo, akuuzanso atsogoleri ndi anthu onse a Israeli kuti atenge nawo mbali pa ntchito yomanga kachisi. Kutanthauza kuti anthu amene ali pa mpando wa utsogoleri sangakwanitse okha masomphenya wawo ayi, pokhapokha pakhale mgwirizano ndi anthu amene ali nawo mu ulamulirowo. Tere pano Davide akuwalangiza akulu a Israeli kuti azipereka uphungu wabwino kwa Solomo ndi kumulimbikitsa pakugwira ntchitoyo, pakutera kudzakhala kumupepuza pa ntchito yayikulu imeneyi. Okondedwa anzanga pa ulendo, pamene tiona zinthu zambiri zomwe Yehova watichitira, ifeso tiyenera kufulumizidwa kugwira ntchito yake. Ichi ndi chifukwa chake Davide akulimbikitsa akulu a Israeli kuti apereke mtima wawo pakufunafuna Yehova Mulungu wawo ndi kuti anyamuke ndi kuyamba kumanga kachisi. Mwa njira ina Davide akunena kuti Israeli ayenera kufunafuna nkhope ya Yehova kuti chikhale cholinga chawo moyo wawo. Nkhani ili pano ndi yakuti inu ndine tiyenera kuyika moyo wathu pa chipembedzo basi. Kapena tinene kuti ntchito yachipembedzo ndi imene iyenera kutsogola moyo wathu. Mwachisoni kuti pala Akhristu ena amene amadziwa kunena za anthu ena kapena kupeza chifukwa mwa anzawo ndi ulaliki, koma osafuna kukhala pa malonjezano a Yesu Khristu. Komabe ndikuona ena mukunena kuti ine sindichita zimenezi. Tsono kwano senu pano ndikuphunzira kuti tiyenera kuyika maso athu pa moyo wotumikira Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo lero muyenera kumuuza kapena kupangana naye kuti mudzamutumikira iye. Tirowa mu chapter 23 verse 1-32. Alevi asonkhanitsidwa kuti atumikire Yehova ndi kuyimba mkachisi. Ndiye pamene tirowa mu chapter 23 ndifuna tikhalebe ndi chithunzi chakuti tikukambabe nkhani ya kachisi. Tsono ndifuna muone kuti Mulungu akuona nkhani iyi kuti ndi yofunika kwambiri. Ndipo kwa Davide inaliso nkhani yayikulu ndi yofunika kwambiri. Tere ndi chifukwa chake akuyitenga ndi kuchita mwankhawa mu zikonzero zonse. Ndiye malinga ndi imene akuyitengera nkhani iyi, Davide akupereka chikhumbokhumbo kapena kuti njala yofuna kutumikira Mulungu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mukhoza kufika pa nzele uwu umene wafika Davide woyika Mulungu patsogolo mzochita zake zonse? Kodi iyeyu akukutakasani mzochita zakezi? Kodi inu mumakondwera ndi chiyanjano chanu ndi Mulungu? Kodi mwina titero kuti ichi ndicho chilakolakwa chanu chofuna kundziwa ndi kuntumikira Mulungu? Tsono Davide akuonesa chitsanzo chabwino chifukwa sakungoganiza chabe kapena kulakalaka chabe ayi, koma akuchitapo kanthu. Tere pano akulimbikitsa mwana wake Solomoni kuti ayambepo ntchito yomanga kachisi. Verse 1. Atakalamba tsono Davide ndi kuchuluka masiku, iye analonga mwana wake Solomo akhale mfumu ya Israeli. Tsopano Davide wakhazikitsa mwana wake kukhala mfumu ya Israeli mmalo mwake. Akuchita izi pamene iye wakalamba ndipo masiku ake achuluka. Mwanjira ina ndikunena kuti Davide anafa chifukwa cha ukalamba. Verse 2. Ndipo anasonkhanitsa akulu onse a Israeli ndi asembe ndi alevi. Ndipo anawerengedwa alevi oyambira zaka 30 ndi amphavu. Ndipo chiwerengo chawo kuwawerenga modzi modzi ndicho amuna 30 pambuzi 5 ndi 3. Kani ili mundime iyi ikusonyeza kuti alevi tsopano achulukadi. Taonani kuti pamene anachoka kwa Egipto anali okwanira 80,000 oka. Koma pano achuluka kufikira pa 38,000. Izi zikuchitika monga malonjezo la Mulungu kuti adzachuluka ndithu. Ndiye mwamawu ameneyo tikunena kuti Davide sanangosonkhanitsa zipangizo zokha zomangira nyumba ya Mulungu, komanso kusonkhanitsa alevi amene adzatumikire mkwachisimu. Verse 4. Aiwowa 20,000 pambuzi 9, kunena kuti 24,000, anayang'anira ntchito ya nyumba ya Yehova ndi 5,000, 60,000, ndiwo akapitawo ndi aoweruza. Ndi 9, kunena 4,000, odikira ndi 9, 4,000, analemekeza Yehova ndi zoyimbira zimene ndinazipanga, anati Davide, kuti alemekeze nazo. Tsono malinga ndi magawidwe a ntchito ya Alevi, tikupeza kuti Davide anali kuyikapo mtima kwambiri pa mayimbidwe. Tsono ndifuna muone kuti gulu la oyimba okhaokha ndi kulambira Mulungu lapatsidwa Alevi 4,000. Tele ndifuna ndikumbutse kuti Alevi ndi amene anali kutumikira Yehova pa ntchito za mchihema. Ana Aloni ndi amene anali asembe. Ndipo mabanja atatu a Alevi anapatsidwa ntchito zina. Verse 6. Ndipo Davide anawagawa magawo monga mwana a Alevi, Geresomu, Kohari ndi Merari. Mabanja a Geresomu, Kohari ndi Merari ndiwo amene anapatsidwa ntchito ina yapadera yosamalira chihema. Koma pamene anali kuyenda mchipululu ndiwo amene anali kunyamula chihemacho. Iwowa ndi amene anali ndi ntchito yozula kapena kukhoma chihema pa chigono. Tsono pa ulendo wawo, Ageresomu ndi amene anali kunyamula chisalu cha chihema. Pamene Akohari ndi amene anali kunyamula zipangizo zonse za matabwa. Amelali anali kunyamula ziphaphi ndi miyala ya chihema. Ndiye mabanja awa anali ndi ntchito yayikulu chifukwa kupatula kunyamula chihemachi anali kumanga chihemachi pa tsiku limodzi ndi cholinga chakuti madzulo lake achitiremo chipembedzo. 26. Ndiponso Alevi asasezenso kachisi ndi zipangizo zake ndi zipangizo zake zonse za utumiki wake. Ndiye malinga ndi mau awa zikutanthauza kuti ntchito ya Alevi awa amene anali kunyamula chihema inathera mchipululu. Tsopano apatsidwa utumiki watsopano. Okondedwa anzanga pa ulendo, mamawu awa tikuphunzira kuti pamene utumiki umene tapatsidwa wafika kumapeto, tiyenera kukhala womasuka kutumikira Mulungu mʼmadera wena amene tingapatsidwe, osati kungokhala ayi. Tere pano tikumaliza ndi mawu akuti Alevi tsopano apatsidwe ntchito yatsopano mkachisi. Iwowa azitumikira mkachisi monga kukoza pa guwa la nsembe moma sintana sintana. Iyi ndiyo ntchito ina anali kuchita Zakariya monga mujerida awerenga pa Luka 1 verse 11 mpaka 12. Pamene ngelo wa Mulungu anamupeza akutumikira mkachisi. Lelo tilekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa 1:22 verse 10 chapter 22 ulekeza 32. Mene timaona za kukozekera kwa zipangizo za kachisi ndi kusonkhanitsidwa kwa Alevi kuti adzatumikire ndi kuimba mkachisi. Ambuye adalise inu. Amen.
Zikumwamiri mbale Osman Chiramanda potitsogolera kusanthula gawo limeneli pomwe David amakonzekera kumanga kachisi wa Mulungu. Ku 1 chapter 22 tenalawasom chapter 23 tatekeza verse 32. Ambuye adalitseni pomulingalira zomumwamva makamaka kuchitapo kanthu pa zinthu zomwe mwaphunzira monga taoneramo. Makera watu ndi tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo email address yatu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ma SMS timalandira ku 0833500222. 0833500222. Ndipo kumbukirani kuti programu iyi ilinso pa internet, kera yake ndi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Tieni tiwadziwise soena kumaso tipitirize kumvera mawu Mulungu mwayi wapadera kwambiri kuti timve mawu Mulungu pa internet inso. Zikumwa kwambiri.